Dumelang baratiwa mreneng ka lebitso la mrena Jesu Kriste. It is after almost 8 weeks re le mo lockdownong. Mara le ha hulu yalo Jesu Kriste ntse e le mrena. One of the things that is ahetseng ka mogare ga lockdownong ke tlhatlogo ya mrena Jesu, the ascension of the Lord Jesus Christ. And then I'm going to read to you from Luke chapter 24 from verse 50. Hearing Jesus is taken up to heaven. That is the ascension of our Lord and Savior Jesus Christ. We celebrate that the ascension on Thursday, the 21st of May. The Thursday was the day that we were celebrating the ascension of the Lord Jesus Christ. But Luke 24 verse 50 read thus: Then he led them out of the city as far as Bethany. Bethany is about 80 kilometers south of Jerusalem, where he raised his hands and blessed them. As he was blessing them, he departed from them and was taken up into heaven. They worshipped him and went back into Jerusalem, filled with great joy, and spent all their time in the temple giving thanks to God. The ascension of the Lord Jesus Christ is one of the, I call, the five doctrinal truth of the Word of God. The five doctrinal truth. Number one, the doctrinal truth is the birth of the Lord Jesus Christ. If Jesus Christ was not born, then there would be no salvation. Then the birth, it is a incarnation, God in human nature. John Haibona Ari, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld the glory of that Word. And that is God in human nature, taking our nature in order for him to glorify and to fit it for a heavenly destiny. Number two will be death. Ha Jesu ane asaswa, kune go sna pholoso, lesola morena Jesu Kriste le ampidisa, lesola gagwe litlisa pholoso mo go nna. Ga ne asaswa, kune go sna tsogo, kune go sna tlhatlogo ga Jesu ane asaswa. The number three is the burial of the Lord Jesus Christ. You know, during the burial, one of the things that Christ did, according to the Word of God, he took paradise. I trusa go tlase a yisa go godimo antsa ba Kriste mogo letsogong le ne le tshwere paradise a yisa go godimo. Then that is the burial. That is number three. Number four is the resurrection. Ha Jesu a sa tsoga ga rena pholoso. Gopola go lesong la Lazarus o itse a bua mantswe a re, I am the resurrection and life. Today ke batla go concentrate mo tsogong ya gage, the ascension of the Lord Jesus Christ. Why ascension? Ascension e etsagetse gore Jesu Kriste a tseye the human nature. I fetolele into them incorruptible. In other words, sese tsagetseng ka Jesu, because ke le butswa pele, he's the preeminent. Go tsaya this human nature e a crucifyilweng a le mo go yona, to fit it and to glorify it for a heavenly destiny. And a etsa yalo e seng ka madi a diphologolo, mara a etsa yalo ka madi a gagwe. Bible e re he entered into a tabernacle that was not made by the hands of men. He entered in the presence of God with his blood, and with his blood a tsena ka mmele o o galaleditsweng, gore kodo ka mantswe mang le rona re ile o fitlhelelwa ke kgalaletso eo, because madi a Jesu a re buletse lebadi la gore le rona re fumane kgalalelo. E re ke go balle yona gape mo go Acts chapter 1 verse 9 to 11. Acts chapter 1 verse 9 to 11. After saying this, he was taken up to heaven as they watched him, and a cloud hid him from their sight. They still had their eyes fixed on the sky as he went away. when two men dressed in white suddenly stood beside them and said, "Galileans, why are you standing there looking up to at the sky? This Jesus who was taken from you into heaven will come back in the same way that you saw him go to heaven." Ka tsela e le mo shebileng a tsamaya ka yona. Ke tsela e o gape le tleng go mmona a bua ka yona. Se se ne se witnessa ke mangeloi a mabedi on their way to Bethany. Ha ne a na le barutuwa ba gage. Mangelo ya mabedi a ile a tla to witness gore ka tsela ya tsamaileng ka yona le ka tsela ya le boleletseng ka teng le seke la tshoga ka letsatsi le leng o a boa. Jesu Kriste barati wa moreneng o a boa. Jesu Kriste o a tla go tlo tsaya kereke ya gage. The very same way ya tsamaileng ka yona ke tsela eo a tlileng go boa ka yona. I'm sorry for that. Ke tsela eo a tlileng go boa ka yona. Therefore, e re re seke ra tshwenyega go le go kalo. Gonne he is coming back. And ga a boa tshwenyego e re nang le yona ya mmele o ya the human nature. Ga re ne re tlhola re nna le yona because o tsentse mo go rona the doctrine of glorification. O tsentse mo go rona gore mathata le matshwenyego le tsotlhe. O tsentse mo go rona gore the body will be incorruptible, no more corruptible, but it will be mmele o sa tlholeng o bola. Modimo a re tshego fatse. Therefore, my brothers and sisters, therefore, the attitude you should have is the one that Christ Jesus had. Let the mind that was in Christ Jesus be the same mind that is in you. He always had the nature of God, but he did not think that by force he should try to remain equal with God. Instead of this, of his own free will, he gave up all he had and took the nature of a servant. He became like a human being and appeared in a human likeness. He was humble and walked the path of obedience all the way to death, his death on the cross. For this reason, God raised him to the highest place above and gave him the name that is greater than any other name. And so, in honor of the name of Jesus, all beings in heaven and on earth and in the world below will fall on their knees and will openly declare that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Like I said, o tsere setshwano se se bolang. O tsere setshwano se se utlwang botlhoko. O tsere setshwano se se lapang. A se fetolela go setshwano sa the Garden of Eden. A se fetolela go setshwano sa motho before the fall, in the presence of God. That is tsela e re tsayang re le bakreste. That is tsela e re latelang re le bakreste le kajeno. Gore a re tshepe modimo gore lefatsheng re seke ra lebala is a journey. It's a journey of plus minus 70 years. It's a journey e modimo a le mo go yona in this generation. Ga gona motho ya phelang more than 120 years. You read that in the book of Genesis chapter 6 verse 3. Ga gona motho in this generation ya tlileng go phela more than 120 years. It's a journey e leng gore mo go yona motho wa rona o kwa gare o a natlafala letsatsi le letsatsi. It's a journey e leng gore Jesu Kriste o fulfitse all the five doctrinal truths. E re ke go gopotsa tsona gape gore le kare Jesu Kriste was born. Jesu Kriste died. Jesu Kriste was buried. Jesu Kriste was risen. Jesu Kriste ascended into heaven. And ka tsela e a tsamaileng ka teng go ya le godimong. Ka tsela e barutuwa ba ileng ba mmona a witnessa ke mangeloi a mabedi. Ke ka tsela e o Jesu Kriste a tsileng go boa. Go thalang mo moreneng. Le tie mo thateng ya bonatla ba gage. Le tie le nne strong, le nne bold. During this time, ibotlhoko, some of you relusitse income. batho ba re ba utlweletseng ka jeno ba bua ke batho ba ba earning income. You listen, the journalists are making noise. They are earning an income. They are going to work. They are coming back. They are making noise. Whoever is making noise is earning an income. Ke lebeletse the expert tse di buang tse go teng di a bua. They are earning income. Is the poor person there? Ko tlase ko madinyane kwa. Is the poor person there? Ko tlase ko rasai kwa. Wa safarang wa senang dijo. Mara lentswe la Modimo mo go wena le re tia mo moreneng o tie le mo thatong ya bonatla ba gagwe. Because Modimo le khona yo tlabeng o le mo go yona. Wa go bona ene Modimo o tlile go golwanela Modimo o le tlhakoreng la gago a nna lwana re rapele Jehova Modimo wa Israele Jehova Modimo wa Abraham Modimo wa Isaka Modimo wa Jakobo ke go phagamisetsa matsogo Modimo ka batho botlhe ba ba utlweletseng molaetsa o wa gago go ba khothatsa gore ka tsela e Kriste Jesu a tsamaileng ka yona ke tsela ya jileng go boa ka yona ene ya ka go boletse Modimo gore bokhutlo ba dilo tsotlhe bo atametse re boloke Modimo o re sireletse o tlolle letsogo la gago le le nang le matla Modimo wa rona o re ame gore ga Jesu Kriste morena wa rona a tla re kgone go tshwana le ene re kgone go tsamaya Alene, ki bua se Modimo ka Jesu Kriste morena. Amen and amen. God bless you, Baradua Morening. Amen.